Eagle Music.
Mamelo, one love. Mamelo, one love. Mamelo, one love. Mamelo,
one love.
Mama la mama njai mi bana kinoma.
Noma.
Hide ya kuchuma matengele imesoma.
Soma.
Ingiza timu yako uwanjani le. Yapige bao kumi utakoma. Lepa haingi na kipengale. Wewe kunja tumifupa nitapuna. Ilete, nisogeze. Kama kwenye maji mimi ogele. Ilete, nisogele. Pasi moja moja goli kagele. Ilete, nisogeze. Kama kwenye maji mimi ogele. Ilete,
mama.
Togeze, pasi moja moja goli kagele. Tenga sufulia, 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 tenga sufulia.
Ego Music.
Joto, joto ilo, joto mina shindwa kuhema. Domo, domo ilo, zito mina shindwa kusema. Umbo kama la kuchola, tamu kama Coca-Cola. Malimbira ya bakola, taku tete pete kete taku gea we.
Ay, swea haya mapenzi yako we, yana nichanganya niwe na we adimire.
Ay, ilete, nisogeze, kama kwenye maji mini ogele. Ilete, nisogele, pasi moja moja goli kagele. Ilete, nisogeze. Kama kwenye maji mini ogele. Ilete,
mama.
Isogeze,
mama.
Pasi moja moja goli kagele. Tenga sufulia. 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 Tenga sufulia.
Mamelo, one love. Mamelo, one love. Mamelo, one love. Mamelo, one love.
Get me silver.